Badman Mopao na Lady JD Commando. Jagara mukwano, ah, nakupenda sina mfano. Kwenye mabano, penzi langu likiwemo.
Mapenzi yako fimbo, umenichapa upendavyo. Kwenye mabano, shika hamsini zako japo. I miss you, nini tafanya kukutuliza baba, mana nisha sama. I miss you, kuna vingine mefanya, maisha ni mwangu sijawaifanya, ila kwako nilifanya.
Nie kwako chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu.
Vikombe kwenye kabati vinagonga na sembu sisi, kukuacha siyo raisi.
Weko tila mkwezie, sitakini kukalie, usije uniangukie, baba fanya unirumie. I'm happy to be alone, na fry kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe. I am stronger Commando Jide, stronger Commando Jide. I am stronger Commando Jide.
I miss you,
nini tafanya kukutuliza baba, mana nisha sama.
But you know that I miss you too, nini mefanya nishindwe pata msama. Tumetoka mbali sana, epuko chuma cha kavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu, tungeuza chipsi kavu, tomato kavu kavu.
Listen to me baby, baby, I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final. I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final.
Yeah, but I'm a power, terrible love. It's classic on the please.